degmada xudur ee gobolka Bakool ee ka koobad ee kulanka saabsanaayo qoroobka sharciga ku horseedowka leesadowka kaalmada bini'aadnimada oo dareer doona muddo la maalmoode kulankii waliba ku qayb galay gudoomiyaha degmada xudur gudoomiye ku xigeenka gobolka Bakool isku duwa arrimaha samafalka ee gobolka Bakool una ku tirsan maamulka degmada xudur maamulada degmooyinka Tiyeglow Rabdhuur iyo qaybaha Shaldun ee bulshada waliba kulankaas wadajir ay ku hadlay gudoomiyaha degmada xudur waana duqa magaalada mudane Cumar Cabdullaahi Maxamuud isku duwaha arrimaha samafalka ee gobolka Bakool Maxamed Maalin Axmed iyo gudoomiye ku xigeenka gobolka Bakool Cabdullaahi Maxamed Nuur
maalmoonba degmooyinka Koonfur Galbeed degmada Baydhabo degmooyinka dhan meel eraayso barnaamijkaas yalo ku wadaay unina geeka ee eraayshada furahayna ya bilaawana bareyna saas amal lama maalmoodo lamadaas maalmood markan mail arays id ala id qusayta mail ara inta lan ku wada hadalo may buuxan sharciga lan bulays ka dar kor lan bulays aqabada naga lan bulays may buuxan mudasay ka kor dhii kor intii ka kor dhiyo mail arays yana iska koy onin geeka qayb ku ana badan maamulka mail arays hay'ado iyo mail arays iyo badan iyo laakiin bareey may naga doonte bulshada aan badadaas IDB da ka jara doonan wakiilada IDB da ka jara doonan mail arays bulshada kale ganacsada ay ka jara doonaan way ka jara doonaa haweenka ay ka jara doonaan hatana marlamaad markan may fadaanaysaas eto markan geeka balaawka ah may baa antiona tempo naati geeka inta korogno muhiimada una saarna sadii oo mail arays sharcigaas import kaan aan kala hada fadne
waxyaalahan oo maanaha tii ku hadalow lugu munaaqashooda deegaankiin haddii kor dhabsaasay ma ku dhin laakiin dhibaatooyinka Soomaali kale yaan insheenti Soomaali kale walaal leeyahay sidii antaas oo anto wal raashin aan leeyahay antaas oo mana kaar lan ko shileysa lan bool kaar sidii bool kaar isku dhalay aragay waxyaalaha lagu sheekay anta lagu sheekay walaakin deemada tan waxa kor ku dhigay mahayn
shirkan wasaaradda qaban qaabadii eed iyo ka mahnagaana sababtoo ah doonaraski oo barnaamijyada deeqbaxayaasha ay oo dadka Soomaaliya ta xulay may dareenayna in walaal walaagiyo hadraayaan in la leexsado wadareenay hadii Koonfur Galbeed wasaaradda gargaarka arin wasaaradda gargaarka dowladda Koonfur Galbeed go'aan saartay in sharci la soo bixiyo jaragaas oo la helayno in heedo meel la hor dhigay meel sharci jar ku jira wajiyad waana siyaas geeka meelan fadhiya sharaga salaam fadhi guud ahaan gudoomiyaha maamul ahaan tii shirkad socda ku qayb galaan oo aan walaal talee iyo tusaale umno eedna hajeed yaan laakiin inta badan wal la faday dawladda Koonfur ay ku astay in aan ku hoos ku bilow walaal deegaanka tii geeka go'aan inta ku diyaar way gudbiyay meelan gudbiyay ama deegaanada dhan walaal hadii Koonfur galbeed way gudbiyay meelan gudbiyay walaal wasiirada dawladda Koonfur galbeed ay gudbiyay walaal gudbiyay barnaamanka lagu diyo ansixiye hadii uu ansixi ku baadana doonaraska la hordhake leeli markii sharqo jira waljiyeen iyo noobilaaya wal alwaa saasiyada kulli way wareeyeen wal kalmo goob walan maleeyay ma hadagay hay'ad ICF iyo hay'ad Mardiyon kaalantiyo doorkiyo kaleen in kaalantiyo ku qaadan wal alwaa iyo raayay ka dar koran kabeen kabeeriyan eedeyda ma hadsantin wal barnaamijka min dafarin
kulanka qoroobka sharciga ku horseedowka leesadowka kaalmada bini'aadnimada iyo la qowdo doona gudaan degmooyinka Koonfur Galbeed iyo horeelanka qowdo degmada Baydhabo.